Hey yo. This is Dr. Bonnet. AG. Dogmat Production. Jigar City.
Yeah, man.
Kigali nago tuza ku murongo duhozaho kuryama tukagona nitubyuke nibibaho umutuzo n'isuku kigalisti bigezweho abashaka gupinga n'ukuri twe mutubeho duhora twiteguye mu kumanura imirongo abahanzi dufite n'inkijana na mirongo twese turakora kugira tubone umutungo ribaza ko twangwe byabaragashungo Kigali kuri kadirwa n'akanya kurushinge abashaka kwibamo murarye muri menge ko kwibamo ndabona bidusaba ubwenge ureza amaboko nibatungwa n'ibitwenge isura ya Kigali ni nka California abakobwa ni beza ni nka Bikira Mariya abajama bayirimo bishakira utumiya
muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California
muze dukore maze tubone ibidutunga akazi ni gasebetse yewe nako guhinga cyangwa se ni muze dufatanye guhanga maze natwe tubone ko twagera mu mahanga ni muze dukore nta mikino kabisa kuko na mwanya dufite bo kudupfa ubusa mbone narababwiye yuko nzabaha amabwiriza se nk'abanyegera maze ngira icyo mbibariza shima no gutamira n'iki mubona cyiza byose murabikunda mwe mukore na gutuza nkamagana babona akazi maze bakimyoza badakunda gukora ahubwo bishwe n'ubunebwe bafite akazi kabi ko kumenya bahembwe Nimuze dukore Kigali hinduke paradizo turi ku mibazo yuzuremo ibisubizo amenika Kigali mbabaze muri power zeko muri mwese muvuza muti sawa ndaya mukabari cyeza domboro ya soro naza tuzibwire ko ibyo bidatanga amahoro
muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California
Kigali ni umujyi mwiza utubaye n'ingeri zose kandi urakorera ukuntu wowe umeze kose kibuga cy'indege dore ho harakeye uzafata akanya gato wakorera isafari uzasanga ibyo bone mvuga njye wari ukuri wakwimirwa noneho unageze Nyamirambo abaturage baho bose wabaha ibihembo abacuruzi baho bo ntibagwa mu gihombo ko bakora bafite ubwenge n'umutima baritonda bakareba neza icyatuma badahura n'ibibazo nk'iby'abe Sodoma Kicukiro ho ni wowe w'abahanzi nubaseke ibyo wakora barabizi nk'uko imirabyo ikubita mu kirere ni nako itembere ryihuta barya imihare
muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California muze dukore Kigali tuyiteze imbere maze natwe tubone uko twayizamura bamwe badupinga nabo bazumirwa babona Kigali ari nka California
ejo Dogmax urakoze Bonnet.